girls are the best in the world. No say nothing when the fool them a chat, not a word. Hey, Kenyan girls are the best in the world. No say nothing when the fool them a chat, not a word.
Unacheki superhero na mission ya
kupunguza manye. Punguza manye. Punguza manye. Punguza manye.
Ayo Lucas Music.
Baby, twende kwa
ba. Follow DJ Alpha254 on Mixcloud, Soundcloud, Facebook, Twitter, and YouTube.
Get ready for a full hour of pure EDM. Ladies and gentlemen, your club anthems. Beat to beat, back to back.
Si pa chama mama sa Kenya.
Wanda,
Missy Tambuyo Molo.
Wanda,
I see you boy you ring.
Wanda,
Missy ya yuha ya madinga.
Wanda,
Missy Benizo Mangoma.
Wanda,
Missy Tambuyo Molo.
Wanda.
Kwa debe
hizo
makura lazima ni bebe
hizo makura lazima ni bebe
Rao na Ruto wameingiza njeve
jana na simu njeve
Omolo pekendo amesimamisha rege kana kubwa chukua wembe umeze
meza
na hapa sikuji ndio niobembeleze
kwenda
swagi meti imepandishwa ndege
zoom zoom zoom
na kashikisho tadani ni veve MCSK wanahitaji mateke takuja kwa ofisi ndio bakishe ndege
deni huko mataka
wasanii ndio mumeamua mutese
wasanii ndio
Kwenda, pesa zetu mulete
Kwenda
Minda wakata kata izo pembe
Minda wakata kata izo pembe
Wera mpigi, nyini wazembe
Wera mpigi, nyini wazembe
Hakuna kuhepa, kwanza tujenge
Tuprendi izo mapesa
Rende ni wrong, bogi ni genje
Rende ni wrong, bogi ni genje
Mavijana wanalia unenge
Mavijana wajadishi kakini
Na bado munafinyilia wagenge
Kwase kwa kwendi
Pasai tumegoma, acha kaende
Acha kaende, minu stand
Na siko solo niko na kirende
Kwase kwa solo niko na kirende
Sipendi mangoma za Kenya
Kwenda
I see you boy you ring.
Kwenda.
Missy ya yuha ya madinga.
Kwenda.
Ah. Missy pendi so
kwa kwenda.
Do this for love. Sina sifa za kihaya. Nilichojaliwa mahaba. Imani na busara. My baby. Babaya, ukanioko wa mesaya For your love I never tire My baby I'm in business Kama gym untenda fitness For your love I never do less For you baby Aho Reji, Regina
Kitita, kitita If you wanna be a movie star Nina kikizi soisha, soisha Ukama simu pocha Unanitocha Na kuita jitele I can't do without your love
Ukama simu pocha Unanitocha Na kuita jitele
I can't do without your love
mtoto kitu, mtoto kitu.
Playing you tomorrow's hits today.
Unajifanya unioni nikiwa tu na mesa mate. Unanitesa kwa kusambaratisha hisia zangu. Nimepatiwa namba yako ili niweze kukueleza hisia zangu kukuhusu wewe mami. Kama vile mtu akifutwa kazi anakata tamaa na kupoteza matumaini, jaribu basi kuchukua simu zangu nikueleze yote yaliyomo moyoni mwangu.
Hey.
Chukua tu simu zangu, sina ubaya nisikize. Niko kupenda tu, unanisumbusha kichwa.
Baby hello.
Chukua tu simu zangu, sina ubaya nisikize. Niko kupenda tu, unanisumbusha kichwa.
Baby hello.
Niko kupenda tu, unanisumbusha kichwa.
The hanging there, kama tani boy. Kawia kushika inani tanmio. Kasio milele, nipe kamio. Siasa tuwache maa, shika phone. Jua miku zako daily zinani move. Kuna vile mauna nidu. Boro ujani block na jua tuko either. With you, me plus you, ni one. Ro, umeipiga kudita. Aki, sikunda kuminta. Nda kupinda, hadi tuletwe kwa news. YouTube channel, hadi tupate ma views.
Hello. Chukua tu simu zangu, sina ubaya nisikize. Niko kupenda tu, unanisumbusha kichwa. Chukua tu simu zangu, sina ubaya nisikize. Niko kupenda tu, unanisumbusha kichwa.
Baby hello.
Unajua Nadia kweli mini nani?
Weni nani? Unampigia simu kama nani? Yeah. Hata utoe vyandani, atarudi hapa kwangu tu nyumbani. Yeah.
Anapenda vidogo dogo, mwenzako anavimumunya. Mwanamke unapenda zogo, tafuta jambo hilo la kufanya.
Choka nawe, wengine ahende, yule hakagui.
Kelele ya chura haizui ng'ombe kunywa maji. Kwangu habanduki, kwako hatoboki, na kwa maana ye
anapenda wife material, mwenzako anakudanganya. Mwanamke una kasoro, tafuta jambo hilo la kufanya.
Macho yalikuona, moyo ukakuchagua, mdomo ukasema na kupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Wini zawadi, ilopewa, macho ni pepese wapi mikipofu poko sioni. Penzi limetara. Foya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Uvae baibu ikanga, viatu vya kuchuchumia kangaru. Kisima tuitanga, we ubanifukizia pambetu. Ukisungushia shanga, inashuka inapanda chini juu. Nisha tafuna karanga Asa chumba ndo kiwanda watoto tu yeah, yeah.
On fire and you make me feel cool. I just say yeah. nataka kuwa na wewe. And I can't get enough of you, so come and stay with me, baby, baby, yeah. Physically, mentally, I gotta do your way. Spiritually, critically, won't make we day. Me, I get the sugar, come on top of my cake. This is original, and I swear no be fake, oh,
my baby.
My baby.
Oh, baby.
Oh, baby, yeah.
My baby.
My baby, yeah.
Yeah, 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 yeah. Nobody loves me like you.
You keep dancing, you keep dancing, he keeps playing, he keeps playing new music right here, right now.
Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit. You're listening to the Lights Out Mixtape.
Kama kwangu, eti poze feel at home. Akasema bila mi, hawezi kufunction. Ikama mdomo bila mate.
Pia mimi alini show, ana mambo mob. Akatifanya holy job. Nikona message kwa phone. Kumbe alichapwa, na Kevo na Brayo.
Baby punguza manye, yeah, yeah. Punguza manye,
hata mamangu akutaye.
Baby punguza manye,
yeah, yeah.
Punguza manye.
Ni bamba, lakini ubaya anapenda kuganga gawa. Nasikia anadai, wazee walisema miti ni dawa.
Na mimi nilisho, penzi yake kwangu ni power.
Yake ni pata potea, kata, customer Kenya pa.
Yo post, ndeze IG, alafu anaandika caption, moja deep. Wacha chocha,
toto,
anapenda manyundo.
Nilidhani katoto.
Chocolate kala maji, na hata siyele. Kanipata pata, kwani kanipata aji. Ameni wezo wezo, nimi nata nata. Kwa jinsi na kupenda na nashindo kukukata. Ndo ujinga uo. Umeni wezo wezo, umeni pali mbota. Ndo nini ro. Kini paka pensi basi vya zimbatata. Ndo chipsi zo. Na vinyama nyama, pili pili wash. Ndo tamu ivo. Baby wala dumi dumi dumi. Dumi dumi dumi. Shamoto baba leta ukuni. Dumi dumi dumi. Dumi dumi dumi. Nanda kibiriti ni washamoto baba leta ukuni.
Yeah, nafikiri uliumbwa kwa ajili yangu mahususi. Na kila nikikutazama nafani fikiri harusi. Nafikiri kuhusu shela, nafikiri kuhusu suti. Sifikiri kutumia kinga ta waseme una virusi. Viuno vingi kama Christian Bella, peace ya msela, African Princess Nandela. Tawalika na mapunga waje kula mchele. So natoa siri za nyuma tapa city za mbele.
Mapiga moro mama yana kwenda mbio. Nisamehe kama napo kwenda sio. Mapiga moro mama yana kwenda mbio. Nisamehe kama napo kwenda sio.
Zile kata, kata ukapinda mgongo. Ulipo sema tango kawa changanya wabongo. Vile skupa kim Kenya wala skupa kim Kongo. Labda rushe matofali mana shazwe ya madongo.
Dumia, dumi dumi dumi. Dumi dumi dumi. Nanda kibiriti ni washa moto. Baba leta ukuni.
Girls 1, 2, 3 and 4. Bitches be coming and be knocking on my door. Them and I day aje na nithao hiyo door.
Anataka kumedi aje bila condom.
Laughing at the bitch now she wanna come and snitch. BC 6ix9ine like I'm Kemba 6ix9ine. Taka aki medi no I'm f***ing all night. Medi at the price wakitaka mean your prince ati. sipping a codeine, messing up my brain. Okay, what's your pain? Every day you know we about it, messing up my brain. Bro, that is a gang, ain't nobody the fame. She a fine, fine thing. I go 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go 1, 2, 3, when you dance like me. Go 1, 2, 3, go 1, 2, 3. Ain't nobody go dancing up, feeling up, provide passing up. Now she wanna have time. Ain't nobody wanna come be like me. Yeah, black up on the beat, now a flex like me. Ain't nobody wanna call me honey. I call the bunny, now a flexing like she got the hundreds. I got the hundreds, straight left vibes. Now she wanna had it, ain't now she had it. Now she wanna get Verona as you fucking the vibe.
Sensei, Petra, teacher, Kenya.
The Kenyan girls are the best in the world. No say nothing when the fool them a chat, not a word. Hey, Kenyan girls are the best in the world. No say nothing when the fool them a chat, not a word. Hey, girl, your body good, I watch it turn and the curve. Are you cute? Are you pretty, baby?
I gotta show them that I own the shit. They behind me as I'm going after the money and the Rolex. This is mad cause I can't get a hold of this. I guess it's what my calling. This is how my family running up 200 middle fingers. We are not this, not this. They all gotta stay fond of us. Ain't got time for the commoners.
Somebody keep calling us.
Please help me to monitor this.
Let him if he do something bad, bad, bad. He must hear in everybody. So odd.
Bad mind, them a ride bicycle. Meanwhile, me a ride Brampton Adibai. Him a sweep me up like popsicle. When me a bust a wine, him a tone up Eli. Tone up Eli. To all of them who preach that mind. Tone up Eli. To them who keep wasting the time.
One more time.
Tone up Eli. To all of them who preach that mind. Tone up Eli. Don't wanna be
lying. When them in a bed asleep, we a study greatness, we a figure to peace. Mafia money, the Jenna Genovese. Champion Muhammad Ali, fuck your Bobby Dali. Boxers in a midges, I coulda never breathe. From she get the cocky, she never lay. Skin pretty, me no give a damn, me prefer Eve. But me fuck the two of them, so we make a tree.
Don't
wanna
be lying. To all of them who preach that mind. Don't wanna be lying. To them who keep wasting my time.
One more time.
Don't wanna be lying. To all of them who preach bad mind. Don't wanna be lying. Don't
wanna be lying. Kenyan girls are the best in the world. No say nothing when the fool them a chat, not a word. Hey, girl, nobody good now watch it turn on the curve.
Baby, twende kwa baba, baba yako. Nipeleke kwa baba, baba yako. Sherehe kwa baba, vinywaji kwa baba. Baby, twende kwa baba, baba yako. Baba yako. Aisha, unahatarisha maisha. Baba yako hunitisha. Ndio maana mimi upita kwa dirisha. Aisha, nimekufuata hadi kwa kanisa. Misa, kimeshika. Amani zangu zimeshika. Usiogope kunionyesha vile unanipenda. Imani nimeweka kwako. Ungejua vile nimekupenda mami, yeah. Oh, oh. Usiogope kunionyesha vile unanipenda. Imani nimeweka kwako. Ungejua pale nimekuweka mami, yeah. Baby, twende kwa baba, baba yako. Nipeleke kwa baba, baba yako. Sherehe kwa baba, vinywaji kwa baba. Baby, twende kwa baba, baba yako. Baba yako.
Nikiwa mdogo liko na ningoja ba
pale kwa pasto.
Miaka ikasonga na sa umejenga kaba
kabangali.
Harusi, kanisa, alafu, reception ni ba
badaya, hapo.
Ambia, baba, honeymoon, tunaenda ba
bang, 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 bang.
Usiogope kunionyesha vile unanipenda. Imani nimeweka kwako. Ungejua vile nimekupenda mami, yeah. Oh, oh. Usiogope kunionyesha vile unanipenda. Imani nimeweka kwako. Ungejua pale nimekuweka mami, yeah. Baby, twende kwa baba, baba yako. Nipeleke kwa baba, baba yako.
Bazenga staki mami small bana. Lazima simu ndo sipige pige sana. Lazima simu ndo sipige pige sana.
Mavo on the beat.
Si uongo napenda wasichana. Niko low call bana. Lazima simu ndo asipige pige sana. Lazima simu ndo asipige pige sana. Na staki ma miss call bana. Lazima simu ndo asipige pige sana. Simu flight mode siko. Patana na msupa po kwa inbox. Acha sema tifadela situ linko. Nayo nayo ni kamsho iyo ni simple. Next days o mafida asha report. Hapo kwa Edgar obare ndiyo siko. Ndiyo mana chali yake ako pissed off. Na mechi lisha anza kabla kick off. Lakini Buddha, please not. Msupa lini mada na mastingo. Alinifuwa trao boxa na maribox. Na shindwa ni uchawi ama lizaliwa evo. Hii Nairobi chunga bibi. Kuna mafisi, makialis, magwiji. No kitoko singizake baridi. Nikawaida ni tabia za chichi. Si uongo napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Juni mori after this ni lawama. Na staki ma miss call bana. Lazima simu ndo asipige pige sana. Lazima simu ndo asipige pige sana. Na staki ma miss call bana. Lazima simu ndo asipige pige sana. Lazima simu ndo asipige pige sana. Lazima simu ndo asipige pige sana. Na staki ma miss call bana. Lazima simu ndo asipige pige sana. Sijai jua kumbe lano ni FBI. Ameni ambush ki ghafla ni si try hide. Lakini nisha panda mbegu sign case I die. Mini basenga dadi nita go down in style eh. Maswali mo bati breeder mbono mezima line. Noko hapa low drone na nilimi ya wife. Misi amini ati weni morio wa mine. Na leo ni leo na utoki hapa alive. Na tete meka mbele itoka uneza zirai ai. Na sizi fly zai kwa isi ni a crime ai. Asha kick off, asha nipiga bye bye. Wife yake ni manduru akiwika ki. After trigger kui press ndenge ka jam. Na mini nani hapo kwa window sini ka jump. Mguni ponye mina toka siaka Johnny Kiran. Mungu wa santi acha leo mini kasomisa. Si mongo napenda wasichana.
Kumisha waro napita kichokozi mabisho wanapozi wanakata sana pake wamedata mindo fundi waizi kozi ukisleki napita na ye tena kimbogi mbogi ukisleki napita na ye minapiga shonda ni moti ndombolo bila toti kwenye shere unikosi tushalewa mkomboti. Napiga shonda ni moti. Ndombolo bila toti. Kwenye shere unikosi. Tushalewa mkomboti.
Akisleki minapita nawe. Akisleki minapita nawe.
Pita, pita, pita.
Akisleki minapita nawe.
Pita, pita, pita.
Vicky Pandas.
Kamna niye nekuja paka na bia. Supoke niringia chali yako na kuibia. Kwake nitaingia jumbo mekufikia. Vako za road trip ni baby kanyaga gia. Mini koshaila kwa kunta piga show. Kauna penda michezo mina penda bricky show. Castingo za kutani minta kupadi kwa chow. Minta kupadi kwa chow. Kinyonga pa kwa ko hey. Minta kutista kumwagia makis. Kan mangori tazi fix juna pendo kiwa na peace hey. Ndaka unihis kwa na mimi uko na kiss. Wona nona mini cheese wakingora ntawa dis hey. Hapa unakwama kwaza ntashika kadumba. Apole pole ndivo tunajenga nyumba. Nikuangana tu kwa uri na uvumba. Wengine wakichezana si tunacheza ngarumba.
Minapiga shonda ni moti. Ndombolo bila toti. Kwenye shere unikosi. Tushalewa mkomboti. Minapiga shonda ni moti. Ndombolo bila toti. Kwenye shere unikosi. Tushalewa mkomboti.
Kini mafo spendi chakata lakini even kama una job so kama ublo
na nyonga
tidat kasabonian boy na lean back me si talk too much
inani suffocate
me seem smooth.
youth kama wale my boy but don't rush mimi juku bembeleza kwa sabuni na teleza kuteleza siko nguko nikianguka kwa ipi
nani
ni sliding
nani suffocate nani affair
my chest venye tu madem wako on my case akiharu na ni bamba mimi nataka uni arrest unikunyoka crest uniteke juu ya desk cheza chini mimi sitaki kukuwe na audience ni suffocate tu ni marine toy
nadai chuma flani tani suffocate na mshwata hame mimi nitamlocate kabaya mklasi saa zingine mimi ni rate bado naishi kwa mzazi so tupatane kwa gate haga like this body fit like this mbona si ni hustler toto physically fit nikatia na mpesa ka huwezi niache please mimi ubonga revenue Kani free exit
Nani affair
hey, maintain
Nani suffocate Nani nyonga
hey, familia tu
Nani suffocate Nani affair
no. Maintain
Nani suffocate Nani nyonga
Familia tu
Nani suffocate
Baba black sheep Kizungu ateni luga ya masoshi La bla bullshit Kizungu na huna hata noti Kimombo huku keto ni hasara Kiburi mingi na umekunywa keki ya hashara Black clutch tunabonga tu biashara Luga tunajua tu ni pesa shikana
Inani affect, ina suffocate Keta lini show I deserve a date Kufika kwa hotu lifunga hadi get Ali get deep but ngoso yeah I get Ilikuja ali nika come late Kwa bed tulichoma nguwa ina bet Dem ni player, kwa ina nge Aina me, round ina ne
on the beat
Genge sisi najua ni kuwa mocho Mikirao na rauki ya kuwa mocho Kuwa mocho Riang ni kuwa mocho Kuwa mocho Riang ni kuwa mocho Genge sisi najua ni kuwa mocho Mikirao na rauki ya kuwa mocho Kuwa mocho Riang ni kuwa mocho Kuwa mocho
Niko kwete niko zanabe Kana kana shi Nimepandisi ya mbanati Juni nganyare Kuna vile nimekana fi Nimebana shi Mbotu nimenda sumbe nase Juni kona kish Saubaya nikinja na mo Atire nangwa Makangede na wanda nasu Juni komasi Malego na mganazi Tosi na masi Na wateki adi wanati Ziki wa mocho kanga mbaka wanjifo Mbogi yake ni kupwach kama wagido
Ziki wa mocho kanga mbaka wanjifo Mbogi yake ni kupwach kama wagido
Genje sisi najua ni kuwa mocho Mkirao na rauki ya kuwa mocho Kuwa mocho Riang ni kuwa mocho Kuwa mocho Riang ni kuwa mocho Genje sisi najua ni kuwa mocho Mkirao na rauki ya kuwa mocho Kuwa mocho Riang ni kuwa mocho Kuwa mocho Riang ni kuwa mocho
Niko masongi wetegea ni jimes Na kunywa kumiuri ya nkuji bless Leo ngware mina staga na ref Kaibada watazama ziki arrest Kwa marila minda zi release Juwaga muse mayuto wali ni breeze Uwe rose clad charge kismat Nikirandre na kwa gashida na Za kunyami usakanga kwa giz Toa choo kukizi digi kabisa Dati mi sezi float mi go deeper
Kuwa mocho mbogi ni kuwa mocho
Genje sisi najua ni kuwa mocho Mkirao na rauki ya kuwa mocho Kuwa mocho Riang ni kuwa mocho Kuwa mocho Riang ni kuwa mocho Genje sisi najua ni kuwa mocho Mkirao na rauki ya kuwa mocho Kuwa mocho Riang ni kuwa mocho Kuwa mocho Riang ni kuwa mocho
Mbuku jo Nimekula mbuku jo System jo Imeninyi makazi jo Degree yangu Ni urembo jo Mbogi jo Inataka dishi jo Inabidi tuwateke, wa mocho Tupateza machwara, wa mocho Utanipa tazabe, kanashi Mchana maini, si mabati Nikichora vile ntateka tuwathi Nite mkulima na mimea Mkurugenzi wa kutipulizia Kuwa mocho, ndio riba
Genje sisi najua ni kuwa mocho Mkirao na rauki ya kuwa mocho Kuwa mocho, riak ni kuwa mocho Kuwa mocho
Na cheki superhero na mission yeah Black on black looking like a billionaire Game ni nae mob ingine free na pair I know it's impossible to really not stare Spend weekend zima kasi miko mteja Flow ya kukufanya use machine come ten Tom Ford inakuja na breeze unaismell Ime mix na shash but you really can't tell Check
like black juchin. Window nilitint kabla uhamie mjini. Ningumu resist easy fly come mimi. Before ni trust when you better take nini. Spadiliki, melanin juchini hakuna bleaching. Black is beautiful, you're not teaching. Girls are thinking, ni makin tu na makuin. Squad yote mpaka DJ. Juu ya kuangeza tire. Competition na icheki kwa kio. Mako yake pia ni black on. Michael Jackson, bank account on. Spend my cash on, and her ass on. Competition na icheki kwa kio. Mako yake pia ni black on. Nani black
boys club tumedunga mao pena nyonginyo tuko moshi I swear siezi tell pani tuko tuko seteresese mchezo rezeze rani shita ni mubuturesese switch bank wata champe das ndani ya ring ni mahedi zine dinzi dan nataletewa ile kitu mina die mevai wakikata maji mini kwa divine na gedai but there's a will there's a way niggas inje andoa chawa shuku haa nyoka san kwa dondoa nowezi hepa luga yangu vile na roro so nipe stand innovation vile na kapo
nimedunga black ndani ya jiwa Nagin and a black model and a friend Chupani black, tags in, tag kwa swag
Nasumbuwa kaki beti ya chalo
Squad yote mpaka DJ
Alfred
Tuya kwa mgeza tire
black.
Competition na icheki kwa kio Mako yake pia ni black on
black.
Michael Jackson
black. Yo,
Banco Counter
Vipi
wangu,
yo
na
tesima
Yo, competition na icheki kwa kio
Jake day on the beat
na gari kabagaz aka ganji sina kinywaji weza piaji
kidogo tu kidogo tu kidogo tu waitress amebeba tipping is it me or my drink is speaking sipping sipping I'm sipping ayaya vonulu pere mende pombe yangu siweke mchele leo na meza takama nitembe ndo nilewe mpaka nibebwe
kane pewa chupo silambe lambe wakichese kopande kane ngango whiskey hanjam hanjam mingi minataka joni teke toto na msupa tulewe hadi kesho shots camino boti bodo chapa toto ukimaliza kio
Sherehe naitaki asira Haitaki mabombo maniga Inataka tuma kwanto meiva Bill nitalipa kwanza kani kuririma Efo, Apple na keifo kanali Sijai kata guil, kata guil katikati Sipati na kata bali pali yaifai Kabado unapima, cheki venye naifanya Bado tuko baesa, bitch ni bad manas Kama kuna giza, taitana Bado tuko baesa, bitch ni bad manas
Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas, ah Bitch ni bad manas, manas, ah Bitch ni bad manners, manners.
Bitch ni bad manners, manners. Bitch ni bad manners, manners. Sifuatani na umati na jimes kama bangi alipono na mababi yesi guashe ni banisi mkate na ukapi jom chai na amani alimesa kabaki ya konditi juu ya haki atakikani na umati akitoka atabaki hindi uori kwa mzazi tusilete za uzani nime uwa
tuko sherena itaki asira itaki mabombo maniga inataka tuma kwanto meiva bill nitalipa kwanza kani kuririma A for apple na K for kanali sijai kata guil kata guil katikati si party na kata bale pali haifai
si party na kata bale
bado unapima cheki venye naifanya bado tuko ba esa bitch ni bad man hasa kama kuna giza taitana bado tuko ba esa bitch ni bad man
Bitch ni bad manners, manners. Bitch ni bad manners, manners. Bitch ni bad manners, manners. Bitch ni bad manners, manners.
Wani mrasta mandasta umeka kwa kichwa. Wani kimasta mabasta dulwa kufichwa. Unelewanga munelewa. Unelewanga munelewa. Hapa sinayo mbogi ni arasta
rasta.
Kwa super marege kwa Snapchat,
Snapchat.
Mazigi jo tutinge madasha,
madasha.
Anakuparesha tunapulula mabianga,
mabianga.
Na ima janis ya kericho ni ya gabianga,
mabianga.
Ilianza kakikolo saini pienga,
pienga.
Nina seske menijazi ya weather.
Ooh.
Barreta bakmanyu ya effort. Nina mazigi kanichi na kondiko mia. Netflix maria na kwando sesmia. Makuki ndo hizi dead memshikia. Ruki lakini leo beda narukia. Backbench na misi map busu freaky friday na get loose na lucy tika highway majira na ngusu pigwa waya kazuku rasta nikiwa area sizi wake flash flash kani tei ama mbotke basta tuzidi dao sadi shope ala na uwe kange chini ni okoko kwa sherena itaki asira itaki mabombo maniga inataka tuma kwanto meiva bill nitalipa kwanza kani kuririma A for apple na K for kanali sijai kata guil kata guil katikati si party na kata bale pali haifai
si party na kata bale
pali bado unapima cheki venye naifanya bado tuko ba esa bitch ni bad man hasa kama kuna giza taitana bado tuko ba esa bitch ni bad man
bitch ni bad man
Kesha mpaka che
mpaka che
tunachekecha chekeche
chekeche
mwendo wa utembe tembe te
tembe te
wenye roho chafu hapote baby
Baby njon njon njo nikupe manjo njon njo a baby njon njon njo nikupe manjo njo wapenda ndogo ama bigi bigi kitanda ni ama kwa kiti kwenye gari ama piki piki wapenda ndogo ama bigi bigi kitanda ni ama kwa kiti kwenye gari ama piki piki
Yo, si umejibeba na cheki hizo haga, ndani ya dera kwezi mita minjo bazenga, chorea vitu maina, kujia vitu meja kuja ni kupe motaratara, nataka tuende geja, tuende kudaradara chini ya maji kama utaki muadhara, nitakurarua kama simba ya Masai Mara ara, nikupate nikuteke, nitupe lugha hadi ucheke nikulambe, nikumange, nikuchape, 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 nikuchape hadi unyambe, excuse me hiyo haga inaniita Inakata munite kula kama mchicha Kenya moni takupo siku mzima Hadu kiniona unenda kujifiche punjo
Bas baby njon njon njo Nikupe manjo njon njo A baby njon njon njo Nikupe manjo njo Wapenda ndogo ama bigi bigi
Pakua
Itanda ni ama kwa kiti
Pakua
Kwenye gari ama piki piki
Pakua
Piki piki
Pakua
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 ananita Sultan Mswahili. Jovyo lindo nitagomziki shoto. Shoto.